Dungiswa malume, sohleka singaqede, yini ngoba ngikuthembe, nakusengikhiphe yogcina, kanti uzongishiya mase ngihluleka, nakusongijikela, ya. Dungiswa malume, sohleka singaqede, yini ngoba ngikuthembe, nakusengikhiphe yogcina, kanti uzongishiya mase ngihluleka.
Yeah.